Engero, esula esooka. Engero za Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri. Okumanyanga amagezi n'okuyigirizibwanga, okwawulanga ebigambo eby'okutegeera, okukkiriza okuyigirizibwanga okukolanga eby'amagezi, obutuukirivu n'okusalanga emisango n'okugobereranga ensonga, okuwanga abatalina magezi obukabakaba, omulenzi abeerenga n'okumanya n'okuteesa. Ow'amagezi awulire yeeyongerenga okuba n'okuyiga, era omusajja alina okutegeera afune okuteesanga okutuufu. Okutegeeranga olugero n'ekifaananyi, ebigambo eby'abagezigezi n'ebikokko byabwe. Mu kutya Mukama, okumanya mwe kusookera, naye abasirusiru banyoma amagezi n'okuyigirizibwanga. Mwana wange, wulira okuyigirizanga kwa kitaawo, so tovanga mu tteeka lya nnyoko. Kubanga binaabanga ngule ya kisa ku mutwe gwo n'emikuufu egyetoolodde obulago bwo. Mwana wange, abalina ebibi bwe bakusendasenda, tokkirizanga. Bwe boogera nti jangu tugende ffenna, tuteege omusaayi, tugwire mu kyama ataliiko musango awatali nsonga. Tubamire nga bakyali balamu ng'amagombe, era nga bakyali balamba ng'abo abakka mu bunnya. Tuli ab'ebintu byonna eby'omuwendo omungi, tulijjuza ennyumba zaffe omunyago. Oneekubira akalulu wamu naffe, ffenna tunaabanga n'ensawo emu. Mwana wange tutambuliranga mu kkubo wamu nabo, ziyizanga ekigere kyo okuyitanga mu lugendo lwabwe, kubanga ebigere byabwe bidduka mbiro okugoberera obubi, era byanguwa okuyiwa omusaayi, kubanga bategera bwereere ekitimba ennyonyi yonna ng'ekiraba, era abo bateega omusaayi gwabwe bo, bagwira mu kyama obulamu bwabwe bo. Bwe gati bwe gabeera amakubo aga buli muntu eyeegomba amagoba, gaggyawo obulamu bw'abannyinigo. Amagezi googeera waggulu mu luguudo, galeeta eddoboozi lyago mu bifo ebigazi. Googeera waggulu mu kifo ekikulu eky'okuŋŋaaniramu, awayingirirwa mu miryango, mu kibuga, mwe galeetera ebigambo byago. Mwe abatalina magezi, mulituusaawo okwagalanga obutaba na magezi. N'abanyooma okusanyukiranga okunyooma, n'abasirusiru okukyawanga okumanya. Mukyuke olw'okunenya kwange. Laba, naafukanga omwoyo gwange gye muli, n'abamanyisanga ebigambo byange. Kubanga mpise, mwe ne mugaana, ngolodde omukono gwange, so tewali muntu assizzaayo mwoyo. Naye mujjuludde okuteesa kwange kwonna, so temwagadde kunenya kwange n'akatono. Era nange ndisekera ku lunaku kwe mulirabira ennaku, ndikudaala entiisa yammwe bw'erituuka. Entiisa yammwe bw'erituuka ng'omuyaga, n'ennaku ze muliraba bwe zirijja ng'embuyaga ez'akazimu, okweraliikira n'obalagaze bwe biribajjira. Kale bwe balinkaabira, naye siriddamu. Balinnoonya nnyo, naye tebalindaba. Kubanga baakyawanga okumanya, so tebeerobozanga kutya Mukama. Tebaayagalanga kuteesa kwange n'akatono, baanyomanga okunenya kwange kwonna. Kyebaliva balya ku bibala eby'ekkubo lyabwe bo, ne bakkuta enkwe zaabwe bo. Kubanga okudda ennyuma okw'abatalina magezi kulibatta, n'okulaba omukisa okw'abasirusiru kulibazikiriza. Naye buli anaawuliranga nze, anaabeeranga mirembe, era anaatereeranga nga tewali kutya kabi.